oh.
Genie X double six.
Gina. Another one, no, no. 32. You think I like a 32? Fire teenager. IQ like a brain maker. And love is true. Believe that I love you too. For every hack you make me to fall in love again, again. I'm in a via. Mimi ndo wa kwanza. Ukitoa wazazi kwa hii dunia. Amenambia kwa anavyo nipenda. Ninge kuanguo asinge nivua. Ndo mana nampenda. 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 Ndo mana nampenda.
Mapenzi ni haramu. Ichini cha kwako ewe.
Wataka apatiwe nani.
Penzi, baby unalonipa. Linazidi thamani. Pale ukinishika mwenzenu. Amenambia mimi ndo wa kwanza. Ukitoa wazazi kwa hii dunia. Amenambia kwa anavyo nipenda. Ninge kuwa nguo asinge nivua.
Ndo mana nampenda. 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 Ndo mana nampenda. Nampenda. Nampenda.
Music.